foto sappo e joyi kayi fiji Yesu. Yesu holli bawde mudum e wadugo kuje dudde kaydinide de nyimbe wawata wadugo dubbe dun tukkimo be do waddanamo nyawbe wumbe mofube o nyawtibe be fu wodino maydo diga balde nayi bannu makko dun luuba Yesu ummitinimo nyalane fere so birabe dunno deri lana diam hennu dun satti bodum lana yidno mutugo nyimbe huli bodum Yesu baditoyibe o yahadu diam o mutai.